Vraiment c'est toujours au pied de mon côté. Bien sûr il ne pourra jamais me quitter. He's always on my side, he's always on my side. Uwo mubwira naramubise, ndetse n'umuntu uzaba sogokuruza. Uwo mubwira naramwiboneye, nabwo ntangira yo kubaho kwanjye. Naningiye, naningiye, naningiye Jésus, naningiye, 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 naningiye Jésus, naningiye.
Warasenze muri kitose ko biri muri ganza bya nyagasani. Warasenze muri kitose ko biri muri ganza bya nyagasani.
Ati mwana wanjye ndagukunda cyane, nukirwa nirire ndahari. Uwo mubwira naramubise, ndetse n'umunkuru zaba sogokuruza. Uwo mubwira naramwiboneye, nabwo ntangira yo kubaho kwanjye. Naningiye, naningiye, naningiye Jésus, naningiye, 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 naningiye Jésus, naningiye.
Warasenze muri kitose ko biri muri ganza bya nyagasani. Warasenze muri kitose ko biri muri ganza bya nyagasani.
Warasenze muri kishuti.